Hei tikaruake i te tarina. E whai ake nei ko ngā pūro no kōrero o te wā.
Mauri o rai ngā iwi e whakarongo mai rā ki nei ko hinga kōrero o te wā. O te wai ariki o te moana nui ātoi mā wātea ko tī moti taki wai tēnei. He awanga wanga tonu tā ngā kauni hera hā ngā iana ki ngā wai e toru. Kwa mātoha ngā mahi whakaora a tētahi tangata. Kia ora. Rere ana te reo o awanga wanga ki ngā wai e toru. Ko putā ki ngā āwangawanga mai ngā kaunihera hurinoa i te motu, e pā ana ki te haere whakamua o te kāwanatanga i ngā wai e toru me ngā panoni kore. Toru te kaumārua ngā kaunihera hurinoa i te motu, ko whakakāhui i a rātau ā, ko he hapori mo te manapori te inoa o te kāhui nei kāmutu, ko pōtiki tētahi kairunga i tēnei kāhui. Hei tā Lynn Reister, koro matua o o Pōtiki, e whakai ana a mā mātou o te kaunihira o o Pōtiki me whakahau ngā panonitanga, ngā whakahotanga anō ki ngā wai e toru mo te painga o te taiao, he oi, me āta wānanga, me āta whera kaua e horo. E awanga wanga ana te koro matua o o Pōtiki i te āhua o te kahapuihi o te kāwanatanga i ngā whakahau nei, me te mea me te korena anō hoki o ngā whakaaro o ngā rohe mo ngā wai e toru. Hei tā te koro matua o o Pōtiki, e nanu ana i te āhua i whakakorehia i te kāwanatanga te hiahia ki tētahi whakapoa e tapatahi. Me te whakapono mā te mahitahi kā kitea ngā huanga e tino hiahia te ana mo te wai, engari kua tahurike ki te kōkiri i tēnei kaupapa. Rua te kautau a Steve McCann e whakaorana i ngā hua Māori i te whenua rāhui o Karapunga, ā kua matoha katoa tia ngā mahi a te kuraua nei nā te ngoikore o te whakatū i ngā taiepa. I whakapau kaha a Steve McCann me tana hoa tonu me Leslie McCann ki te whakaora i te whenua rāhui o Karapunga me te harikoa ki te mahi i ēnei mahi. Hei te tokorua nei, he mīharo kite i ngā hua o te whakapau kaha ki te whakaora pēnei i te weni nui i kitea kiroto i te ipu horoi. Mo te tokorua he marina nui te kite i ngā hua Māori, ngā manu Māori i ngā aitanga a pekepeke. He oi i roto i ngā marama te kaumāwaru kua hipa, kua takataka hitia te whenua rāhui nei ngā kau. Hei tā Steve McCann, he maha ngā kau kua uru atu ki te wāhi whenua o Karapuna, me te kaikai i ngā rākau Māori, i ngā hua Māori, nā te noi kore o ngā taiwapa ki te parakati i ngā kau ki te Karapunga. Hei tāna anō, kua whakatakina te taiapa ā kia taira anō ki te tahi wāhi e tuwhera tonu ana mō ngā kau ki te kuhu, ki te whakararu i te taiao o Karapunga. Kwa tīmata te whakatū e te kaunihera o o Pōtiki i e tahi kāmera CCTV hou i roto i tōna taone. He kaupapa tēnei i whakahauhia me te pūtea taunaki o Kānoa, tētahi o ngā rōpū o te kāwanatanga e mahitahi ana me ngā hapori paku putanoa i Aotearoa. E ai ki te kōrero o Jared McCormack, te kai whakahaere o tēnei kaupapa, ka whakahaere hia ngā ataata nei e ngā prihimana o o Pōtiki. Ka haere tō tika ngā tāta ki ngā tari o ngā prihimana, i te mea kai a rātau ngā rewemi tika mo te whakakore i ngā mahi weriweri. Hei tāna anō, ka mārama kite o te kanohi o te tangata i runga i nei kāmera, ā kua whakatū e tahi atu ki te papariti o o Pōtiki. Ko te kōrero matua o McCormack, me he mea koe ka kite i ngā mahi kino me wawe te whakamōhio i ngā prihimana.
E te iwi e whai ake nei ko ngā kōrero hākinakina.
Ko whakaingoa tia te kapa o Aotearoa tō mua mai i te whakataetai ipu o te ao. Ka mutu i whakaingoa tia korua hei demand o te whānau a apanui, te whakatohia rātau ko ngā tiawa, hei kāpene i te kapa wāhine rauruhe pango. O tira huro ana a murupara i te rongohanga ko tētahi o rātau ka uru kira toi te kapa rarau he pango. I whakainoa tia a Natalie Delamere o murupara ki te kapa rarau he pango ka mutu ko ia tētahi o ngā kaitākoro hou e fitu. Ka tia kira i ngā iwi kuira ngā kohinga kōrero o te wā, o te wai ariki te moana nui ātoi mā wātea ko tīmoti takiwai tēnei. Kia ora!